Kira tugende nawe tugende twebaze omusajjo w'amaanyi kaluba tumuwe ye Sara Mungu amulungamye atuwonya munnaffe kamungolo wayambeze eno tulye eno twebuga munnaffe webale oba wajjanya nebakyusa obufu kankubulire ffe twetamu abantu abo Bago bajaja sebo nazawa Obuganda ni tukaba maziga Nga terichi akola ntumuna fewelaba Luanda jiaita na agenda na viraba mpembe Uyo landa ni Kawenke ni nazimbia kabutole Vya fabi funga nyeye fuza kalokano
Kamungolo,
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 Yakuta.